Downloaded from ilovezedmusic.com.
Mamukokodera kusanache gaire komachesi ufandini kumavira kumo wakonditenga sikantuma kanyenya ndaisikulo kakadusa mabebi kawaidane arangepo wabwino ine chinacho winasankasiwa yawalibe nasi ife tosendiana Yehova samafulumira mbuye samachedwa lelo ntawiyanganane ya Bwana ndachitola chikwama wandirira ndaipula satana wandirira ndachitola chikwama wandirira ndaipula satana wandirira Zata sadwale ya guri wafa Aga mutandiza gomo mkumbatei Nene tajira msiku wawawa Amba gonda nzidwa ala nziku dubuka Aguri banja langa lisa uge awa Zikarira kukona muzipatala Kama poti Yehova masinta nyevo Muguli nafuna dose jirire na muhe Wina sankaziwa ya walibe nasi Ife dose ndia na Jehova Sama fulumira buye sama chedwa Lelo ntawi ya tunafe ya Bwana Ndachitola chikwama wandirira Naipula satana wandirira Ndachitola chikwama wandirira Ndaipula 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 satana wandirira Ndachitola chikwama wandirira